waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
iyadoo sanad laga joogo markii faafka COVID-19 uu adduunka oo dhan ka dilaacay, shacab badan oo reer Australia ayaa galay deymo aan dhammaanayn oo sii kordhaya, iyagoo weli ku tiirsan deymo qof ahaan ay u qaateen oo ay ku dabarayeen qarashaadka nolol maalmeedka iyo biilasha joogtada ah. Haddii deynta aad qabto ay faraha ka baxdo, waxaa jira adeegyo bilaasha oo kaala talinaya dhinaca lacagta. Adeegyadaas oo kaa caawinaya sidaad u qiimeyn lahayd xaaladaada, kadibna ay ku siin lahaayeen qorshe aad dib ugu bixin karto deymaha. Sarah Brown Shaw, oo ah la taliye maaliyadeed kana tirsan National Debt Helpline, ayaa la hadasha dad la daalaa dhacaya siday isaga bixin lahaayeen biilasha, sidoo kalena ka walaacsan siday dib ugu bixin lahaayeen deymaha lagu leeyahay. Waxay sheegtay in qoysas badan jawaabihii dhaqaale ee laga bixiyey faafka COVID-19 uu ahaa inaysan ka dibdhicin bixinta biilasha, laakiin hadda ay wajahayaan deymo aad u badan. Waxaan ku jirnaa xaalad ku dhowaad sanad kadib dadku ay galeen deymo ka badan kuwii lagu lahaa 12 bilood ka hor, sababtoo ah waxba kamay bixin deymihii lagu lahaa. Kredit kaarradii iyo deymaha guryaha lagu qaato ee mortgage-ka la yiraahdo, bangiyaduna waxay ku sii darayaan dulsaar, ayay tiri. Marka waxaa lagu leeyahay deyn ka badan tii 12 bilood ka hor lagu lahaa, taasoo ah arrin walaac mudan. Haddii dhibaato kaa haysato bixinta biilka ama aad bixin weydo qaybtii lagaa rabay deymaha lagugu leeyahay oo waqtigoodii bixinta la gaaray, waxaa fiican inaad samaysato qorshe aad heshiis kula gasho cidda kugu leh deynta ama biilka. Sydney Demiria waa dhaqaalayahan ka tirsan Economic Society of Australia, waxaana uu ku talinayaa inay fiican tahay in la sameysto liis ah deymaha lagu leeyahay iyo dulsaarka la saaro.
Number one, you have to know exactly how much you own and to whom you own it. And all this seems obvious. Many times people like just lose track.
Tan ugu horreysa waa inaad og tahay inta lagu leeyahay iyo cidda kugu leh. Waa wax iska cad inay tahay in dadku ogaadaan, laakiin marar badan dadku way ka mashquulaan. Markaas kadibna waxaa fiicnaan lahayd in qofku leeyahay nidaam miisaaniyadeed ama jadwal u yaal oo marka mushaarku u soo dhaco uu isaga bixiyo wixii uu ka awoodo deynta iyo biilasha u yaal. Marka aad maaraynayso deymo badan, Sydney Demiria ayaa sheegay in qofku mudnaanta koowaad siiyo deymaha ku xiran hantida iyo deymaha leh dulsaarka ugu badan. Haddii deymo badan lagugu leeyahay, waxaa fiican inaad bilowdo inaad iska bixiso kuwa ku xiran hantida iyo kuwa dulsaarka badan leh, sababtoo ah dulsaarku wuu sii badanayaa. Waa inaad fahanto dulsaarba dulsaar kale ayaa sii fuulaya oo ma aha wax dhammaanaya. Marka tusaale ahaan, haddii $10 lagugu leeyahay oo dulsaarku yahay 100%, berri deyntaas waxay noqonaysaa $11, kadibna $12.20, kadibna $13.70, sidaas ayayna u sii kordhaysaa maalin walba. Linda Edwards, oo aad ugu ololeysa in dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islander ku helaan cadaalad maaliyadeed, una shaqeysa urur aan faa'iido doon ahayn oo la yiraahdo Financial Counseling Australia. Runtii waa lagama maarmaan, ayay tiri, inaad mar walba xiriir la leedahay bangigaaga ama hay'adda maaliyadeed ee aad ku xiran tahay, si ay u fahmaan halka aad joogto marka laga hadlayo maaliyadda iyo sida ay kaaga caawin karaan xal u helidda deymaha. Iyadoo Linda Edwards ay hoosta ka xariiqayso muhiimadda ay leedahay inaad la xiriirto cidda deynta kugu leh oo aad samaysato qorshe deynta dib loogu bixiyo, waxay sidoo kale tilmaamaysaa baahida loo qabo in qofku yaqaano sida loola hadlo hay'adahaasi. waxa ugu horeeya oo aan oranayo waxa weeye, haddii qofku la hadlayo bangigiisa, waa inuu markasta isticmaalo erayada ah xaalad dhaqaale oo adag ayaan ku jiraa. Dabcan markaasna waxaa bilaabanaya wada hadal ka duwan kii hore oo ah maxaad bixin kartaa. Haddii deymo iyo dulsaaro kala duwan bixintooda ay ku wareeriyeen, Sidney Damara ayaa sheegay inay fiican tahay in laga fakaro waxa loo yaqaano midaynta ama isu keenida deymaha. Kasoo qaad, waxaad leedahay 7 credit card ah oo dhammaantood waqtigii la bixin lahaa bilo ka hor lasoo dhaafay. Markaas midaynta deymuhu waxay dhammaan 7 isugu keenaysaa hal meel oo hal deyn ayaa laga dhigayaa. Hal meel ayaadna ku bixinaysaa intaa 7 oo kala duwan bixin lahayd. Faa'iidada ugu weyna waa in caadiyan dulsaarku celcelis ahaan ka yar yahay kuwii 7 credit card. Qofkuna wuxuu dareemayaa inuu hal meel oo cusub uun uu deynta ku bixinayo. Inaad deymo badan hal meel isugu geysa ama ku midayso oo hal meel ku bixiso dulsaarkuna yar yahay waa arrin ku soo jiidanaysa. Hase yeeshee, adeeggan laftiisa qarash ayaa kaaga baxaya.
Debt consolidation companies or any other bank or any financial institution, those companies as any other company will want.
Shirkadaha deymaha mideeya ama bangiyada ama hay'ado kaleba ha ahaadeene, sida shirkadaha kale, waxay doonayaan inay lacag sameeyaan laftigoodu. Shirkadahaas dantooda ayay wataan. Sarah Brown Shaw oo ka tirsan National Debt Helpline ayaa ka digaysa adeegyada sida midaynta deymaha.
There's a lot of misinformation and confusion about those products.
Waxaa jira been abuurye badan iyo jahawareer laga bixiyo adeegyadaasi. Waxaana runtii ku dhiirigelin lahaa qof kasta oo ka fakaraya inuu deymahaasi mideeyo, fadlan la tasho la taliyo lacageed ama maaliyadeed oo bilaash kugu siinaya talooyinkaasi, sababtoo ah waxaa dhici karta inaysan dantu kuugu jirin oo ay jiraan dariiqyo kale oo ka fiican, ayay tiri. Miss Brown Shaw ayaa sheegtay in dadku ay dabinka deynta u galaan sababtoo ah hay'adaha maaliyadda sida bangiyada ayaan u hoggaansamin, bay tiri, waajibaadka ka saaran inay raacaan habdhaqanka deyn bixinta mas-uuliyaddu ku jirto.
Our organization also has a legal aspect and policy aspect as well, and the
hay'adaheena waxaa sidoo kale saaran waajibaad dhinaca sharciga iyo siyaasadda ah, waxaana ugu weyn deyn bixin mas-uuliyadu ku jirto. Iyadoo taariikhiyan ay jiraan dad la siin jiray credit card-yo badan oo aysan runtii awood u lahayn inay dib isaga bixiyaan, kaysaska qaarkood waxaa la siiyey credit card-yo dad iyagoo cayr qaata. Waxaaba jira kaysas dad badani ay dacwooyin geeyeen hay'adda dacwooyinka dhanka maaliyadda ee loo yaqaano Australian Financial Complaint Authority, oo ah hay'ad qabata dacwooyinka la xiriira maaliyadda iyo lacagaha. Linda Edwards ayaa kula talinaysa in qofku markiiba tala ka doonto dadka dhanka dhaqaalaha kala taliya, sida ugu dhaqsaha badan markii ay isdhahaan ama dareemaan dhibaato dhaqaale ayaa soo wajahday, oo ay kugu adkaato inaad iska bixiso biilasha ama deymaha.
And that's 1-800-007-007.
National Debt Helpline oo ah 1-800-007-007. Haddii loo baahdo in la taliyo maaliyadeed oo qof ahaan aad ula kulanto amaba lambarka markaad wacdo, waxay kuu gudbin karaan adeega kugu haboon oo kuugu dhow marka la fiiriyo halka aad degan tahay. Haddii afka Ingiliishku uusan ahayn luqadaada koowaad ama ay kugu adag tahay inaad fahanto, la taliyaasha maaliyadeed ee ka tirsan National Debt Helpline sida Sarah Brown waxay isticmaali karaan adeegyo turjubaano oo ay bixiso Wasaaradda Arrimaha Guduhu. Waxay sheegtay in la taliyaashaas ay sidoo kale kaaga doodi karaan haddii aad bixin weydo biilasha korontada, internetka, telefoonka, credit card-yada, deynta guryaha ee mortgage-ka loo yaqaano, iyo deymaha waqtiga gaaban ee loo yaqaano payday loans. waxaa dalka oo dhan ka jira 850 la taliyaal dhaqaale oo bixiya talooyin bilaash ah iyagoo macluumaadkaagana ku xafidaya oo cid kale aan la wadaagayn. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.